Kama lezi acha vishindo hivyo mke hafungu igirizi acha uchimbi uo mke mkeo mke wenu si mke uyo gamani marejeo gamani.
Shemeji